You're listening to the Samoan program on 1FM 98.5 with thanks to the NEMBC and the CBF.
Samoa ino watinu pele, ya o mail time ya matata tupu kalami, o ne ngana wa Samoa, a wina atula wa lau ngana iba PM ili se full PM. Ya emo muona mole ngang faftai, le tatu tamaa, o le langi. Mfayo na uli mefo ili neye fiafi. Ye fatino ai tatu fe au mga luenga peona malawina I tatu. Ya emesi fo I fata lofa I tumama tina matua lo mfaye na mawa maile tatu pul kalame ile neye fiafi. Ya tatu nufa mwemoe sa tasi malana e atia el neye aso. Ya oefu isa fe ngai mga luenga. Ya oefu isa nufu in malu tatu fale. Ya fa pe fo I le ngalo le au fa ngalo tofi le tua o lo fa no no manu ya wa le le fa nga ya yo sa moma le fa au nga luenga il ne yaso ya e te ton fa mo moe ya fa talo fa tu le ta te proclame ya te to mo ngo ti a fa to esel ma mel nei Ya fam to own an efiafi. Ya elong long puili elo to malu murtu pa ia. Ya pes psenga, pesemun mnao, ya fasalong of a business. Ya ma vatul tato, tala, fo my samo, saunia nalmul mana, outanga via tipi, outanga via. Ele ne so, ya mo mea tupu, mo wot tupu. Tunu siotato tunu. Ya wa alfa fung anga siotato tunu. Ile tatu community ne o shepherd. Taina tune pese, ya mo eulu fa fung. Maim ki melula au ne fiafi. Tatu poklame o e foilo feng em ngalwenga. Ya al pese ne mo to.
Fear, 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 fear
Tato news nei mai le NEMBC ya Malinko News Service Victoria aso toru nei November lua filuatas. Welcome to the latest news about the coronavirus produced by NEMBC Media. I'm Mangutia faletu ese mo kalma mea. Across Victoria, 82% of people are now fully vaccinated, and 92% have received their first vaccine dose. 941 new locally acquired cases of COVID-19 have been recorded, with 8 deaths. Victoria currently has 18,361 active cases, all of which are in isolation. On Tuesday, Victoria recorded its lowest number of new COVID infection in over a month. With Wednesday's number have come in even lower, seeing the state's records 2 consecutive days of below 1,000 cases. Recording of case numbers below the key figures of 1,000 is significant for Victoria, as it's the first time since late September. The lower case numbers coincided with the return of public events, with up to 10,000 spectators attending the Melbourne Cup of Flemington Racecourse on Tuesday. Australia's medical regulator has formally recognised 2 additional international COVID vaccines, which will allow for more overseas visits. The Therapeutic Goods Administration announced on Monday it would recognise both an Indian-made and Chinese-made vaccine. In a statement, the TGA said the decision will allow those who had received either of these vaccines to be eligible for travel to Australia. The move will have significant positive impact for international students, along with Australians stranded overseas who are looking to return home. Only travellers who have been fully immunised with a vaccine recognised by the TGA will be able to arrive in Australia under current travel and border rules. New research has shown that trust and appreciation for teachers has been evident throughout the pandemic. The Monash University research shows that the pandemic, with teachers across the national force to adopt to online learning, has scanned parents and guardians' development, increased trust and appreciation for the work of teachers. The research shown that 76% parents and guardians surveyed say they understand how much teachers do for a child's well-being, with 72% trusting that teachers are working in the best interests of their student. Researcher and education academic Dr. Amanda Hauptmann said this was due to people getting to witness to the work teachers put in through the use of the online teaching process. State governments and health authorities continue to emphasize the importance of getting vaccinated to prevent serious illness and enable a return to a normal lifestyle. Vaccinations are available at government-run hubs, general practice, pharmacies, and no appointments is needed at Victoria government's walk-in sites. I'm Wang Tia, Faletu Isimoka Limamea. Yeah, stay safe. Please join us next time for more news. Have a tight. Ya tato news na mail ni fiafi ya sa unia ni MPC multilingual service mail loi me pone ya tato update for na mo ni fiafi.
Now boarding.
Nothing was nothing until it was something.
It all begins with creating a brand voice.
How it looks. by
Ohe Mahasine Uatu Fasipa La Tepele Say Aloha by your father to Ila Say Yosef to be better or far to see that. Oh, that's a belly. Oh, my so poor, more Peter. Oh, wow, that's a
started in less than 7 minutes from now.
Tell me, let me know.
Sadly, he's not the only one. Almost 700 Australians over the age of 65 will be sleeping rough tonight. Thankfully, Mission Australia was able to rescue Joseph and find him a safe and stable home. Please donate today to help other older Australians escape or avoid homelessness. Call 1-800-888-68 or visit missionaustralia.com.au.
As Victoria reopens, every business with on-site operations must update their COVID-safe plan. Your plan should cover vaccination requirements for your sector, face masks and density limits, and check-in practices for customers and workers. To make sure your business is COVID safe, visit coronavirus.vic.gov.au/plan. Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
Station sponsor.
When your backyard or garden needs a trim, a mow, a clean, hit up Shepherd and Mowers and Leisure. New owner, new name and new home of gardening machinery. Stocking a full range of Husqvarna mowers, trimmers, brush cutters, chainsaws, blowers, pressure washers and much more. Simply put, you'll find what you need there. They got everything for mowing, cleaning and cutting with finance options available too. Offering servicing on all of the best brands and free pickup and delivery in the local area. Shepherd and Mowers and Leisure, New Merca Road opposite IGA.
1FM sponsor.
You know the garden could do with a makeover, so what are you waiting for? Cleves Garden Supplies have got everything you need to get the job done, and they're open 7 days a week. Coloured mulches, decorative pebbles, river stones, crushed rocks, sands, gravel, sleepers, topsoils, pavers, you name it, they've got it. They'll deliver small loads and big loads straight to your door. Drop in and see them at 20 Wanganui Road, Shepparton, or give them a call. 58212111. That's 58212111.
1FM sponsor.
Ya, Samoa le telefoni mi Samoa e langonongina e Furetisa and Sons. Le tala mai Samoa, ya, ona o langonong mai Furetisa and Sons. Ya, fape foi le tatou ainga. Ya, o le tala mi Samoa e awan mai e ngaru mole mana tipi au tanga vaia. Usile faf.
E fatano fulu tatu utuno, tatu mafuta fo ye wale fa popongo le tutua, usime ya lo fa. Fonga. Le ofa inga tu sa male luas fulu fitu afe o fana witi mai le fulu lua il se fulu fitu tu sanga le ma tu e lu tatu utuno. E te tau na faio lato tu pui pui o le faisa mo pui pui ngol fa mai covid is fulu iba. O le umoni mawina i fwoi numera u faalawi loa e le au au nanga le soifua malo loina. O au sia nei le afa o lea au fa inga o whanau o mai ale tui mumua. Ai o lo fa ngā solo pea le ngā duenga. O fa maumonga te lumai le amatanga o novema le zongfua le neiva yaso. O fa mawina i sifuru tolu afe fitu se lau fa sifuru fitu whanau. O mai ale tui mumua. O lo na winga i sifuru tolu afe maona tupu e le ifayani tui. Ai olo iei le teletunua o se fwai numera le a ausia pe a fua le ngā luenga lo fa solo. Ale mta ngā luenga le soifua malo loina e pe o nafe ai a onga tūlanga lua i uporu le teiminei, ma fa solo atua ai a onga tūlanga lua umai, savai. I le sifuru tolu afe fitu se lau fa sifuru fitu o fa nau wa mai ale tui mua. E toa tolu wa uma o na fayo lato utui e lua. Ai se vainga le tū inga le vaila au le AstraZeneca, O leo wa faa lawi loa i faa maumonga te lumai le amatanga o le neimasi na fōu. Wa ausia le iwa 15% o tangata e te tau na fai tui pui pui o le COVID-19 iwa. I le mai ai o le tui mua mua i le au fainga se lau 15% afe, pitu se lau fasfu, tasi. O le vaenga wa mai atu e lua, wono 18% tesi ma le 30%, ua ausia i le au fainga e valu 15% afe tolu se lau. O le fai unga le masina le neo novema, E mai ai leao ngā le vaila au o le tui pui pui o le AstraZeneca. O aso tofi masi tō nai watoe fai ai malanga masani le vāo Samoa tū tō tasi ma Amerika Samoa. I le teutua i malanga va lele fa pea vāo le sami. O fai loa le fionga i le pāle mia le toe fai o ia malanga i le nā o le lua aso le vā yaso. Mō i la tau e malanga i ngā luenga fa vai teimi mō company tū a pai a le territory. Ia e fa pea fō i malanga i fa la velawe masani.
Ia, ma e talitonu o se la sanga lelelea, ma e aimaise mo le tatou vātua oi ma Amerika Samoa. Ia, e se tasi lea o tātou pāanga, e tā wafoi ia le tātou fiso o tai. Ia, ma ngā lulue whaatasi ia wala. Ia, ai mai se lava I le whaatupula ia o le tamau a inga e a wala I fe whaatau a inga. Ia, ma le si lava I tū e masani e tātou. Ia, o le whemala ngā I lunga o whaala belabe o tātou a inga.
Le fionga le tamai te ipale mia, le fionga a fia mea nao mi mataafa. Sa taa fia malanga I le vao sa moe lua, ina wali e mai nisi o tangata malanga na a fia ya unga le faa mai I tutonu le territory. Ina watoe taliwane I Amerika sa moe I le masina na te nei. E toa fasu yo sa moe o tau nuu neida no fuanga lo ufaye le faa linga tele, o faa lawi loa fa faa tawa inga moa tu nuu le lulangi lo ufaye le Dubai, po le World Trade Expo lua afe lua tasi. E toa lua suyo le faa laptonga le ufaipi sinisi ma suyo le mtanga aluenga o ala manuia maleipa, faa pele suyo le pulengo tangata taa fama I fafo. E leise suyo le fainga malo o malanga mo lea faa linga, e peo na mai a faa lawi loa le tamai te ipaa le mia le masina na te nei. Ai o le suyo le malo sa moa I atunu Europa, o lo o malanga ia I faima suyo le malo. O lo faa lawi loa le taa duwa zinu I le faa linga, I le tu I tu maanga nuu malo na tala faa solopito, O le atina e o tangata ta fau, o avanoe fato sina mai eila ufa I pisinisi, ma le awai o tūpulanga talavou I tau mfinga tau I atina e o pisinisi. E ono masina le umio le faalinga, na tatala le masina le tetne o Oketopa, se avanoe ta ua e faalawi lo ai sa moe le lorulangi. O sui o lo umalanga mo lea faa moe moe, o le vao I ulai le sa moe le pulenga o tangata ta fau, felanua I faalafi o mtanga aluenga o ala manuia maleipa, Masu e toa lua lfa la aptonga le ufaipi sinisi le Chamber of Commerce o manusina le soa lote lima ma le moa John le moa. O toa se fulu le sui faa tutua le vanga faa bufai o le faa tutua I le tua sa moa utasi o mai ona faa ulu ma le sitala moa fai ngā balon talai te fitu. Le aso ngafua e toa ono na le sitalai au le aso lua e toa faa. O le aso lua fo ina fito a faa mawina I le faa ulu atu. O sui tau vāi tō tōru mō le vāi ngai pui pui a iāta tau o tangata, o ua se furu tōru a I sui wha atatū o wha mawina nei suafa mō le whai ngā whiwhilinga. Le as freile e tāpuni ai ma wha mangtu wai le au wha inga o sui wha atatū, mō I tū malo wha palo te fitu, o le ato e sa iri ni o lātou sui usufono, mō le paya inga lo na se furu ma le fitu a le pāne mene. O le ai loa I le mai au na wha urua tō sui wha atatū, pe o le ai ai ni mata upu e o I le wha msinonga, o le a lu'i ai le anga va'a o ni suito va. E to se fulu tangata na tala la tau tupe fa'a mamoli le masino le lotu o tamaiti o le neite usanga le tautua le kompani le fatupe fa'a mamoli le Pacific Easy Money Transfer wa fa'a manu ya ina le fa'a lawi doa le kompani ma wa tau au ia ia la tau fa'a ilunga tupe ta ilua se lau ta la. O le to se fulu lea wa au fi ai le to lima mai sava'i fa'a pere to lima I upolu Ia mā o le tufa tufaina o ia faa ilonga tupe, na faa ilo aia I lātou o faa manuia ina le ngāngo le faa fitai o lātou ainga I Nusila. I le anga le leima I pea, I le uti uti o le faa soa I teimi na mevesi ei tāpe nanga o le osasāpa I pae o le faa naudu tātu utanuhu, ai o le anga le leifoi o le kompani na mauaia lātou se leni faa mamoli.
Ia wā, fia fia o mātou ni tangata mali motene sa ngāwhai, ia faa pea foi nei upolu, Ia tu samuan ni fa moe moe ta hua, fa moe moe le au moua. Ia paua le taro tina mauso nei, ia fa manuia le atua I o tō ngalue ngafai. Mato talo feo mato whanau o loo. Alala mpapa au ia tunu mao, ia ole alafo me atu pei vai aso uma. Maise lava mato maisa vai, ia ngone lava mati vai aso uma. Ia ole tō au nanga lava, ia e fa marosi au ia te mato. Ia le aso ma le aso.
I fa manuia le kou. Ofisa mama fa mania fo inai fa na no yin pa a no mau a la fo maino se leni ko kampani ie de wa mato ma wa inai fa mamianga ma ya o cho pa wa la tsaro ie fa mania le tsua ya te ile to ofisa fa mania fo ile tsua ya I mato fa mania le tsua ni so tsuanga ne ma ma uso la fa malanga tu stai misanga fa ya pui pui mana via ile ile I dumone ana ai mese o no sam
O leo wha iloa le pulenga le kompani lo tātu o tanu o le teminei, e tele fo isi fi soa swani, o lo o langolango atu ai le ati nae o tātlonga, ai meise o isi wha moe moenga o wha alap tonga tū maoti, o lo mana o bia le so swani te tupe e pe o le fa e longa ino le ono surulima te usanga o le kolisio sanga ta maria ila na taame usanga ne tipolo o le Scopa Family Day Samoa Rugby League taame usanga ta polo le malisi ma taape nanga le au le kapite to fitu a sa fotu le taame usanga fitu a le Vodafone le ano faya le Prince Edward Park i iwa I le fa'a unga o le nama yaso o mawae. Tato ufeilo ai pea, soifua.
Oh,
taina tu ni pese ya mo ta to fe ngai nga lunga ni fiafi ya samuai ya pese ni mo to lo fe ngai nga lunga ni fiafi chau tai oe le tua.
O se pao pao pe pea ilunga o pea unga ulona la ma uta feta fea ilia mutu o le taula ma uta fea fo iu fo e pe o le ngoto o le ma a lele ai o se amor moe tau tai mai oe lo un leo leo mamoe le tua o isara e lue e ova au tau tai mai.
Welcome to Intersport Shepparton. Yes, you really are welcome to the GB's home of all the biggest brands in sporting gear and the latest apparel. Found all in one great, bright and brand new location in Fraser Street right next door to Bras and Things. We're different at Intersport. Why? Because we care. We are proudly locally owned and operated. So come and say g'day to Nipper Harvey and the friendly staff for a unique shopping experience that you'll only get in one place. Intersport Shepparton, the heart of sport.
Station sponsor.
As Victoria reopens, every business with on-site operations must update their COVID-safe plan. Your plan should cover vaccination requirements for your sector, face masks and density limits, and check-in practices for customers and workers. To make sure your business is COVID safe, visit coronavirus.vic.gov.au/plan. Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
Station sponsor. Thinking of retiring or downsizing? Come and see how terrific life can be at Freedom Place, the area's newest over 50s village. Come and see this wonderful gated community and walk through the brand new owner's centre with its very own bowling green, swimming pool, gym, golf simulator, theatre room and much, much more. You can also park your caravan right beside your home on the fully fenced blocks, plus you get a freehold title. Life can be a dream at Freedom Place. So call now on 5831 6405 to book in your personal inspection.
Station sponsor.
Ellis Yarns and More is the Goulburn Valley's home of all things knitting, crochet and more. We have the area's largest range of yarn and anything else you might require to finish that special project. We can give you free advice and help with patterns, and we will not be beaten on price. Come in and see us at Unit 10, 69 McLennan Street, Maroopna, opposite the Water Tower. Visit our website, ellisyarnsandmore.com. Give us a call on 0491 011 105 or find us on Facebook at Ellis Yarns and More.
Station sponsor.
Yeah, China to Nipese more. Tinaya for Tisaman Aing of Atalimai. If I pay for Aing Umulava in Ne Shepperton, ya, of Telia to proclaim ya to tow. Ya, my woe, my masani, time of four immole to Mamatoya. Lufau, if I pay for tour. Ya, Matamama tour. Matinama tour or fail fable tap tap why. Ya, I must for ye or feeling him and women near Yafi. Ya, lemon tour for ill Tinaya, pa imulfana ul and loimil pony. Ya o tul tatu poklame ya lo fatu le tio le iva valu te smalima ya te utou pe fo Adam Christina ya ma ai umoile lo ya one pesen ni motu
Ole a
Lefia ma ai, lefia fantasi, e ao sana. Lama so o mau tai kosi, se lema nauni. Mauti fai moana, la utai mahani, le fili o tama. Sao sa hili, upolu sa vaini, maha poneima. A uale ai, se fuana au, o te taweina. Talo ai no, fa avane, di la upe. Olo susulu, mai hile motu, o tutuina. Sa wien oe lo mana bena, se I teu mai e. Poi ei, e se sia vai, po ite. Lava watasi, julai le lami, tama, fau fau mu. O iole pule, fau aso, o mea oma. Yamalutia, ilona alofa. Fa pe foi, vale te leo fa, ao so soba.
Samoa si o tulu pele ia o me fo il chaimi fa mu chail ta to proclaim ni fiafi ia ia si patu sala bo se ngana ole tau to mali ia pele atu to fo il faiva o ni fiafi ia lo fole tua fa mangalo mai le ona ia lo chele atu il fa fo anga samo ia to ona ni o mo hangtia fa le to ese mo kalma me ia mo proclaim samoa iva valu tesima lima e ile tasi famo e shipet nei ya to fasu fua manuia le fiofi
Christmas. just one decade. More than just one voice. More than just one beat. More ways to keep you entertained. 1FM.
Live and local, 1FM.